More news at anointerhighlife.com.
O kwesili anyị efuru ya. Ei, ọnwụ usowulu, ude nweze n'agụrụ. National President, Okwesili Social Club nke Nigeria. Vice National President, Chief J.E. Ezumezu. Eze Gowa na Abatete. Okwesili Social Club nke Nigeria ka ị na-ekwuru maka ya. Mana mmadụ ka anyị chekwube pụtanụ. Aka na-edere anya akwụkwọ n'osokwa n'obirinụ. Asa ọmụma warụ. Obere nwa bịakere. John C. Ezifo. Nwa Chinemelu Wan n'agụrụ. Asọmụma warụ. Aka na-ede akwụkwọ dere nọ. Onye Uke n'Enugwu. National Treasurer, Mazi T.O.C. Mbonu. Onye ọma debe n'izulu ezu anyị singi debe nọ. National Financial Secretary, anyị ekenebeze Publicity Secretary anyị National, G.S. Mbele, Ojena Nwayọ, Odalu Kwaru. National Secretary n'Osokwanu Binu. Social Secretary Onyomane Idusu. Akulu Ounu Amalonye Balianu. Alex Maduka Bia. Akulu Ounu Onagulu. National Social Secretary. Okwesili Social Club anyị. Anyị ekenebezie National Legal Advisor anyị. Barrister Chiamba Nwana. Onye ọma dubakwa anyị ezi ọdụ. Chief S.O. Obiegwu. National Marshal. Tinyelude. Ezi nwa ọzọ. one. Emma Duke Jacka. Second National Special Social Club in Nigeria. Chief A.O. Dunu. Ije Oluwesu. Nigeria. Chairman Nonicha.
Kesi Luchendo.
fofonye ni menwani ndiso ni titio chichani. Onkuzi ai mafo, aneli akuwa. Ezi mwani mo. Pita mwabaji.
Chief Bisi Moneke
to know. As you wonder, Magugu. GBC. Moneke. Ngika ineke neno. Rafael Mwenugu. National Executive Member FC Okoye Afolukwe Okwofonye Executive Member Nyo E.O. Ezenago Endi Sokwane Titi Ochichanyeno Anthony Wangwa.